Pamba jiji mbele 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 yao. Pamba jiji mbele 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 yao. Tumepanda atushuki, tumepanda atushuki. Pamba jiji mbele 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 yao. 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 Tumepanda atushuki. Tumepanda atushuki. Pamba jiji mbele 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 yao. Pamba jiji mbele 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 yao. Pamba jiji mbele 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 yao.
We, Shivo nani kakwambia usime mziki? Hebu achia ngoma.
Pamba jiji mbele 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 yao.
Hapo sawa.
Pamba jiji mbele 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 yao.
Tupo mbele yao sisi.
Pamba inapepea pamba. Pamba inapepea pamba. Kushoto inapepea. Kushoto inapepea, kulia inapepea. Pamba inapepea pamba. Pamba inapepea pamba. Kushoto inapepea, kulia inapepea. Kushoto inapepea, kulia inapepea.
Asante mkuu wa mkoa wa Mwanza, Saidi Mtanda, mkuu wa wilaya Nyamagana, Amina Makilagi, mkuu wa wilaya Ilemela, Hasani Masala, meya wa jiji Sima Konstantini ni Mwanza.
Pamba jiji mbele 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 yao. Pamba jiji mbele 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 yao.